dropping desert, I'm a doing me drop weather. Tanzania, nina furabu mnyamwezi Tanzania. Wa usi dropping desert, I'm a doing me drop weather. Tanzania, nina furabu mnyamwezi Tanzania. Wa usi dropping desert, I'm a doing me drop weather. Tanzania, nina furabu mnyamwezi Tanzania. Aswa pendeza, 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 pendeza. Fikiri, fikiri kwanza kabla ya kueneza. Na sasa wakati umefika wa kueleza. Moja mara moja kwetu sisi siyo hoja. Twatereza, twaeleza jinsi gani tumia.